Yeah. King, king.
Mi nataka tukutane one time. Njotu chill, njotu wake all time. Umeniweza henu got that plan. Bring your shirts, unajua summertime. Mobeto, Hamisa Mobeto, Kashepu kama Hamisa Mobeto, Jogeto, nataka uje geto, Taseto, kwako ni taseto, Bado mina kuwaza my darling, sijui ni utakuja nyumbani. Nataka niwe na wewe, na wewe, mina data na wewe, na wewe, mina data na wewe. Five, four star, you be killing them.
Killing them.
Mtoto huko so major. Wangapi unapoteza? Ndo mana wana vesha. Haya, you got me so higher. My baby when in fire. You got me so higher.
Yeah.
Ukinishika mimi natetemeka. Napenda ukiwa high unacheka cheka. All day all night mimi naweka weka. Nipo kama mbwa na vuweka bweka. Mzigo upo heavy, niggas wanna envy. The way you drive me crazy, kwako sipo lazy. Kinipa hilo penzi, nitahamia Mbezi. Achana na wanaongea ni washenzi. Yep. Mobeto, Hamisa Mobeto,
Hamisa Mobeto,
Mobeto, Hamisa Mobeto, Kashepo kama Hamisa Mobeto, Bado mina kuwaza magari, sijui ni utakuja nyumbani. Nataka niwe na wewe, na wewe, mina data na wewe.